myself.
Is Vicky on it?
Unemidon,
sema uwa weni mwamina.
Unemidon, makuma muda,
sema uwa weni mwamina.
Regina Dufie,
aho regi.
Semi ushe weni mwa,
na yemi sami kwa yo mwadie.
Sama njene temwa,
ajano vye si mechi.
Tumaminye u, dondo.
On it.